to mawdum hedaade heejuji amen dile linde mangal mudum fu min jooti om sanne bismilla modon actujene amen asawara 11 lewru fevrier hitane 2023 no woni do hande Ousmane Nyalibol Ousmane hon nyallirda
ali sise ko wala fu jam e cella ana wodi dun eden jatta Allah
alhamdulillah nyalibol hodo joganda sakiraabe amen hande sabbe kawaruji di
en kala hal yambi gol nyalomaaji keewdi ko wadi le de yontere hono nyaloma kejnaado nyawdo gaddo le wattimo go doktoro en yogabe gondi e murtere golle le ciudi doktoro di en kala ndu hala fodda mi fodde gondo hakkunde himbe ayam yogabe mabbe ana cali lamido hande do lamu tatabo madu tour andirteedo wara kanyum lati kawdo dendi yambere jadda berde be noddir festival international li traditionnel ko wadi bomo hodo ngaran kedo demmo
nyaali boole miss ortam 2023 ka inde mudu ondama hanke
non jati alicis o mo noddire aminata keita miss mali france première dauphine ana noddire munina diallo miss kai deuxième dauphine ana noddire mariam mari jara miss bamako
kanko aminata keita o miloji idi sefa kan e kadoji kewdi goddi o hokka
non jati alicis mi cintindi wi do no horube hen be kai fukki be genariji
nyaloma ke ina do nyawbe le adnar allah ndo yambinama asawere 11 o lewru février hitan 2023
nyaloma yambinama li wattumo murtereji golle mata li juri doktoro hôpital Gabriel Touré e Pongé
fedde chagontone doktoro em gollobe Bamako do woni conseil régional de l'ordre des médecins kam en ka wulti ke sanne titalaji de be gondi fewde li doktoroji di
docteur Modibo Doumbia kay no horeje de fedde keden ko wi
le sariaji hollitaadi to fedde OMS doktoro en noga e tadon hunko han nabede nukku be yimbe mudu yaata yimbe ujnaaji sappo ga a tawan leedi maldo doktoro en jiddon tan hunko nabte kuje to yimbe mudun yaata yimbe ujnaaji sappo du hollitita jaati bi menema wawa nyonde o jama me won doktoro lobbe handen kay doktoro be andube nyabbilaji ga mede nyaka kaaki golle de lobbi
kedo den jonka yingo yoga sukabe jokolbe Bamako do edono doktoro en be wordi e nyawbe be hakilaji mabbe kan pecci
kenye kay handen wala goton doktoro ana nyona nawa na wodri sanne mimme andina de nyalane fawine do yimbe nawabe mede haani lotude tulmor tan fal laba do doktoro facebook en warbe wada serum en na be tewtan yafo be tafon
met en serum
le yontenane do imadraji moudi kadoji haddugol sukabe rewbe yambinama altinere jeegom lewru fevrier
fayse tawa edun hada o golle kan heddi le leydi meden di honoto yorosoto le region kutiala no ton sukabe jokkobe yogabe kolti metti mu ben wiide o golle rewbe naybe wobbe jurata le gelle godde garata wadde dun le cuncunka kado ndarta mu yahimbe o nokku
e be nimsi ko sukabe dewoy ko woni kebobe dun tordam
gede ko mbido faccitango sita sidibe
tatugol tew neddo yo hono ko wawi sabade hewnde jomu torraji le gural modum jundugo sukabe rewben yo yeddude jaati sariyaji hollitaadi ko naari bangal hakke bane adama so adifa debbo julnama an wa hebde torraji kewdi le bengu modum mi de tewre lamu futtino fi dabiriji hada tadugol sukabe rewbe le leedi meden
ila 2004 hitane fu jeegom jeddi jetti lewru fevrier kay nyalaade ke enade yopugol telephone
di nyalomaaji ngadi le wattuma sukabe jokol be hebbe mbawa yarade ciagal telefoji fu buri di biyetede smartphone ngaji di
de do kulle gon nafa ngade gon torda non holitiri wi de kanko Drissa Sidibe andan do kabaruji bidi de neddaku kedo dem Sita Sidibe
le telephone
telephone ana wanata de sabe wadda metti hakkune yimbe le gurnal mu en sa jeew le nyol won handen neddo fu jon telephone ana wa joda kaintan gajo ne weldu ta jentede fe goto fe gajo te wala hakkune mabbe kazin a tama jama ana battunduri de fe goto hakkile mu wala goddo hamo fu ana milo to wodi
très loin
du nabata e yowtere amé minimag nyaali bulli yowtere amé minimag nyaloma hande o min kalam hala Saint Valentin sukab jokolbe kan en kan wondi wadde imadraji modi fa landina nedo julde
le nde yambere sukabe e yidondirbe ana dokundira e cadeau ngaji le din cadeau ngaji an hen boucle ngaji jawé fa yottade montrouji woni ko be yidondirbe dokundirta fa kolondira jingu mu ben fa bedire den fam keden Oumar Way Gallo e Sita Sidibe
balde seeda ko adi fette ko nodir Saint Valentin yottade le nokko do Bamako do jamaadan wonde sottude sikude be fur ka do tayel fu kambe sottobe be bihi sodobe tanni koyde sanne kambe jeli ko warta ko no cogguji de han be dirade
an won me an sugula
lumo wala hikka sanne me won montruuji kay cuddiji e nanal mudum ga lumo wala me wonde lalnalde domde yontere barore ana samti sedan
yoga sukab jokol wombe leli ndika koliti wide dum wana yambere hantinde wobbe dan wonde wadde ni madaraji fa ciodana be jidibe ko kan nawtirade yusuf e ajara ɓe coodi téléphone faa ɓe kolla jilli maɓɓe.
Min e miili soodi téléphone ko noddirta iPhone 14, mi hokka giɗoɗan debbo, min mi waɓɓe soodi Saint, mi hokka giɗoɗan gooto.
Saint Valentin ɗon koɓe noddirta jambere yiɗidirɓe, iɗum wondi e waɗde non yimɓele ɓe kullitiri wiide.
Ñaali Buli, wattu seeɗa tan ɗo e congrès capantati e go'o mo fedde AM nde fooɗami fooɗe kañum kana wondi mbanteɗe hakkunde maɓɓe to do ju'ingol garo fa laamo nde ɗo fedde.
Yoga maɓɓe kolliti wiide omo waawi laamade kasen le sariyaji maɓɓe, yoga holliti wiide laamiɗo hannden o waawa laamade laamu tata ɓo faɓiidire eɗen faam anndi ko kon jara heɓini hen dow faccitaango. Oumar Waygal e Sidda Sidibe.
Heeɓintinde bureau AM o iɗon wonde waddude iblisaji sanne hakkunde sukaaɓe janngooɓe jannde dow dowre ɓe, noon kanko noddirte Dawda Kone ɓurɗo antirede disel gooto secrétaire général kumiiɗo kabaru ndartude haqqeji sukaaɓe o hollitiri wiide.
Min nani altinere jeegon lewru février hitande 2023 wi hooreɓe fedde AM genni Bagnagara waɗi murtere golle ko yaata balɗe tati. Ɓe holliti ɓe waɗne murtere ɓe holla metti maɓɓe ko naari bangal timmugo manda secrétaire général fedde AM noddirteɗo Souleymane Niari.
Kanko secrétaire général ñalawma hannden o oy wona noon ɗum wori o wiide on wawi dartude ɗum kasen.
Sariyaji ko winnali fedde AM ne hollitama wi bureau ana wawi ittede watti fou charte fe goto hollitaka mo neɗɗo manda muɗo han timmude. Ɗi sariyaji ɗo wiyaka fe beete goto wi hone so congrès waɗama fou hoorejo wonɗo to on wawa juɗɗinede kasen.
Micciteɗen wiide botto capantato e gooɓo fedde AM de nden ɓe ƴewtoto yalla hono ɓe ɓamirta président kesso.
Ñaali Buli, timmoɗo yontere min goni hoto fu noddata kan hamde
aya saɗa hotini tew dupara ni festival Dibi kay won jamma ko nokku noddirteɗo place cinquantenaire non wori jokkay wattu 20h hollitama wiyede concert gaaci waɗan ton fa yettade jallinoɓe ɗo gara tawede ton.
Ay ɗum mi tawodiran ton jamma ko onen
aya simiɗo miɗi tew dupara kay
ay ɗum naɓata e bilki sambe calɗi. Yambere jeɗɗoɓal festival liɓodirgol moɓe noddirta festival international lutte traditionnel timmi yontere ɓettinde Bamako ɗo.
Waɗi ƴiwde tati yaade joyi lewru février ndu heɓɓe hakkille muɗum koltiwide fanda muɗum yo daranade ɓantare dendi wadde fa gollidal waɗa hakkunde sukaɓe jokkolɓe.
Madou Touré antirteɗo wara woni kawɗo le wi makko o heeɓi oɗo kaw le tinnare kan e hoolare hoore makko ɗo e taweyde muɗum fou omo narda kanakoɓe leydi kañum ka ɓaɗa immadaraji yalla ana yirwina oɗo golle le leydi amendi kede ko wiido fecitango Sidda Sidibe.
Minge ko saabi kan waɗde ɗum samin ande fesmu en dogina dow laabi ɗi fe goto suusa feñide kan min ɗo feñide kan fou mi kaɓan mi hannde ɗum jama fof giddimi yettaki ga mimis ñenden nde ñalade mi heɓan wune saabi ɗum yo fina tawa amen wonɗon laamu goɓe leydi nin beɗa hannde nangu reɓa fina tawa sooɓe ɗi waɗanmo barke. So ƴeewi hannden leydi Sénégal ka e leydi Niger ana ɓamira fina tawam en semme ɓuuri leydi Mali ga an ton ɗum menen ka e ɗe leɗe wongo fuɗɗiɗi o haro soni en ɓamira o fina tawa sooɓe e yegguiden kulleji meɗen ko heewi saabi ana wiyetina jamarene.
Championnat national Ligue 1 ñalawma sappo e goo omo kañum ndu fuɗɗi kikiɗe keñen
non jaati joli ba AC e ASCO donkodiri mono fuɓbi goto watti e Binga FC e IS Bouguba kañum ndu ana piidanno fa yetti minitaji debbe nden woni ko kurantaƴi maccu hollitama wiyede o antete altinere waronde wattu 16h
piiɗe ballon goɗɗe kañum ndu ana landina kikiɗe hannde kan e janggo
e non jaati AFE e Stade Malien ana gondi fiidude maccu fuɗɗino wattu 16h e AS Black Star ana wondi e memodirde e LC Ba o match fuɗɗi wattu 18h e janggo COB fidan e ISFAS AS Police a memodiran e yelen ɗi match ngaji puɗɗan wattu 16h e 18h.
Ñaali Buli, ɗomi kaddete kabaruji amen ɗi hannde
non jaati Ali Sissa jaram ɗo kadduɗe kabaruji ɗi sakiraɓe ɗo gonɗo ne Mali fou on jarama keddeheɗa ɗo e seeɗa yewtere tout sodirande waran jukkininde wassalam.